dande studio kalango kettinido je yamde na felliri mintaji chapande tati kibaruji modde fulfilde Omar Hama janganta on do masinaje de gondi Mustafa Ayub ender ko kibaruji de ni en kala e wiide kenga non to endan kandaji dum wadi hippitere fa so geji sappo e didi kan woni ko mbara der moddion e ko heewi ko barmi der majju yerno minister hajine fillande nago so geji famineri nanni faware joni bi en doy didi lewru october garo woni ko lekkol mabbi titande leydi niger fu no foti to endan do ganduci noy dum won dum sigiloro he e mabbi tongol lekkol onana kokoze fo hali yewtere meden pindinol en jaatana hande der fina tawa ellunimbe arambe to endan tilaberi ko wite wadde wadde kori jam hirtema yerno kalirno do e der ko kibaruji meden so geji leydi meden niger sappo e dido kambe woni ko may e der hippitere wadande kenga noga e jetati lewru september dubujinaji didi e noga e tati to endan der no kure kandaji le region tila beri nonni yerno minister hawjine fillande nago e so geji famminiri der andinore mu holli du e wiide ko so geji jeddi kambe woni ko mbarmi e der hippitere de e fa hande mbiyen hano loreji so geji nayi kambe woni ko boni nonni ende ministere den doni fa hande fammini e wiide ko bibbe bombe warbe wadde hippitere nge ko watta hembre kambe woni ko wara yaade moteje mu en ko bonna wakkati no mbiyen so geji leydi meden Niger koniroji dow dow palinobe e nder wuro wiyetengo Tizan kiloji mu nogay sobbirde nayorade wuro ayer Alla eno fi leydi meden wontirene yaade e dilludu maado biro jodani go leydi France tawanodo jonde e nder leydi Niger hitande hikande dum hojeta skabe jangobe lekkol hebe nder nokkure witende Grand du Sable to enda Agadez kolati fedde leydi France gon wallitanodum Al Husseini a Al Bougounou o wi battane be skabe no bonan Moussa Mamman yewtide makko
Pour cette année, on ne va
retenir que les gens qui ont été en train de se faire. Kenne min ngada golle de puddama de gala fu gacce ka non woni hono fedde de holli hunde worre dum woni be biseta ma joni wobbe ngari ngadi bonnande no kurnde naadu kono kambe lam en arredo majju fu be omba no kurnde ay wombe don enna be suka mato leydi Niger ka en gondo enna no janga ka no hikka kai hono wonu be hitande de bari hitande tata darde ka en tangoni
donc raison continuer des longues études
nani mbiyen didi lewru october garo woni ko amtal lekkol watte nder leydi niger fu no foti to endan duci yeruno abdul karim haruna secrétaire général mo fedde ko geste commune on famineri no hani janginobe saarobe sukabe jangobe lekkol ben cowo bawde gan ko watta tawe mabbe to lekkol ko dubujina didi e noga e tati yaade noga e nay on wadiri no wadiri nani ko wi hawa usman wakati yano to enda janga
yanzu dai cikin shirye-shiryen da muke da
min galana minen gada shirye-shiryaji ko umma ki jande lokkol noni der wuro dogon duci ko min buri hokkugo sembe der sigila on kan woni min keba min gaddane are lokkol der wakkati lobbo ko fuddata jande den janginobe hakkiloji mabbe fode jande lokkol den wattana lebbi jenai den ne no wodi sukabe kokki andal gasungal noddoje de min gadanta sarobe ni woni be acca suka e mabbe gara jande tabe paddi gangolle gese jande lokkol no woni tan no heba jaaki yeso denni suka gattudo layre heba wari der wakkati jaadira mun no nata yeso mu denni kankai wauta hanti sigila janden der hitanden dun do sadar man
ngani wannan yana da illa bisa ga tahiyar ilimi
na jom en galleji chapande tato be gallure tawa kam en bononda ndi an hewti ko tawa der cuudi jangirde l'école Ibadan Rahman to enda arrondissement dida bo mo gallure dem commune on do ittino kure ko yarata be nimbe ko tawe be kokkiti cuudi jangirde l'école di gambatale am to l'école Mamadi idi merdi dabo mo commune tawa nani ko wi Idrissa Adam
sinistre da cikin lokal Ibadur Rahman kungiya
ɓe ndiyam bonni nani wonɓe nder janguirde yewtere Ibadur Rahman fedde wonde e jonde hoore muɗum noon laati no wadda ballaga mum sanne nden ɗum waddi koɓe mbi ɓe ballitan ɓen ɗon heɓa to jooɗowi nokkure nde min nangi ɗum min noddi mawɗo maɓɓe min kolli ɗum nokku on enda keñal nde ɗum hokki neɗɗo foti looci ko singete fa waɗe cuuɗi ɓe kokkama daague ɓe kokkama ɓoggi ko haɓɓirte kañum e tontiji e ko nandi e muɗum nokkure nde du wonanan ɗonɗani hadde l'école Ibadur Rahman ɗon min kolliɓe nokku on neɗɗo fo ƴeewa to wawi jooɗade nder muɗum jonkayni ɓe fuya ɓe dilli l'école on wakkati mo kalte o enɗan faware joni mi andina on wiide ke hono mawɓe galleji capantato kay wono l'école on nokkure nde nde howaka de min gandanan ɗum hoggo min cenda ɗum e batamar l'école nden cakki wonko wattete howe fa wooɗa fa hannde dulle l'école ɗon no woodi ndiyam pompi no woodi dukonnan nokku ñegueji se ballaga waroyi min kawra min kokkaɓe
nani kengano mbiye ano nimɓe feroyɓe ko wari kañƴu e goyɓe ko wari worɓe rewɓe sukaɓe to enda ɓe gingi min gaɗi mburtaki hollude mettorgal ɓernde mum en yernoɓe kalirdu duuɓi maɓɓe nayni koɓe keɓay wallitede yaade to fedde wi'etede croix rouge malam ari baba gana o woni mawɗo fedde nimɓe feroyɓe to enda gingimi o wi hewɓe nder maɓɓe no tawa nder caɗale Abdoulaye Mawna yettide makko
nder fi o ko himɓe tawa sayni muñal no woodi nder maɓɓe gomɓe nder saɗarmaji kewɗi dow ko ƴewata rewɓe e sukaɓe famarɓe no woodi rewɓe ɓe gala gorriraɓe maɓɓe maayi e sukaɓe alatimi en no woodi dow hoggoji ñalloɓe ñaamay no woodi baaloɓe kirtaki joni ko watta duuɓi nayni ko wayri himɓe gaddane balla ñamande baako balɗen ɗe to croix rouge walli himɓe e ñamande ko lewru minen jetta ɓe sanne ngam ɗum haɓɓi min bangu sanne fi noon min jaari bojji amin to balloɓe han projet ji e ko nandi ni ngam himɓeɓe ɓe balle eɓe kaaja balla himɓe noon accuɓe ɓaale mum'en e jawdi maɓɓe ɓe galɓe jooɗi ɗo denne eɓe kaaja balla sanne fuɗo sukaɓe ummahatore e rewɓe tawaɓe nder maɓɓe ɓe gorraɓe maɓɓe buura ɓe gala mo hoƴata teddirka maɓɓe no hani ɓe balle ko ɓe keɓta ɓe gaɗa cuukaku
nani mbi'e ano nawtorade e rewɓe kanƴu e sukaɓe nder piiɗe barale galluje Niger yaade leyɗe kettude ɗum woni hoore haala batu laawal jeeta taɓal ñalade ittanade gam durwididde e mardi bondi kanƴu e maccaga ko Aliou Dodo ministre kawjiɗo filla kiite leydi on nani ko wi bandimin Souleymane Mandidi
pour protéger les personnes les
gar renude himbe be tawdaka sembe sanne kanyi dur duggol e basi kanyi gacceji ko watte yaade himbeje hawtaade du konna e maccanga ko himbe gatte dum enda leydi Niger tabintini datol gotol jiangol e dati hawle donete Nations Unies don du konna wonnana e do fi darnaade ko watta ko tawe mardi bondi wattendi endam tawe nesu odo accama e fahande du konna fi dilla wambe leyde leyde laato dow wono dillana ley fu tawe watnama duro woto ko endam leydi Niger hoji laabi din endam tabintini laabi di endam no gollida du konna gam batte aldi laato laabi duniyaru fu nene ne kay du Niger tabintini wiide keno wodi basiji ko watte hakkunde leydi e leydi himbe dilla wambe e himbeje fu nene do majju waddi ko fahande e koji sappo lewru avril tane fu wadde batu gam batte hawrde himbe fuddaro do dur duggol basi ko watte himbeje be enan ko lati hen
de mobilisation contre la traite et l'esclavage
ko fodedno fedde na hajinde jialno kuje mo département di fa kambe suudu kite mandu du region dun do ballago en jego ngadi laaru to endan gabale e bulangu yaku wuroji didi département di fa to lati rafi narral no yamina tude hakkunde nimbe der no kuje kawtade Jibril Malan kaladi won secrétaire kawjido golleji ko fodek nani ko wi Mani Musa
neɗɗo hana sarɗande hoore mum sonini narra waɗa hakkude moɗon on kaɓi fuu hanana arduɗo guilan jehon to laamiɓe mo ɗum woni jowuro no ɗon laamiɗo leñol no ɗon laamiɗo leydi ndi no ɗon ɓe fina tawa ɓen ɓen gaɗi dabare ɓe ponda on si on pooti wooɗi si on keppi famrude ɗon to jokka tilsi sey haala ka yettowo suudu sariya to mine koye amin kañum e himɓe sarɗoɓe fu yiɗa haala yettowo suudu sariya saabu si yettoki toon haala ka ka juutan ka ɓooyan ka timminaka nene ɗum saabi no hani tawi himɓe faami law e daro e laamiɓe mum ɗum ɗon endan haalda toon famra ɗon narra saabu ko wiyete e gaɗani e gattani luumo ombede goɗɗum ɓaade joomum ombe luumo ngo laamu no woodi sembe ko ontoto luumo ngo na wiya tilay se onto luumo ngo ko gaɗɗo hen funi gasata ndenne ne kay du himɓe durwo fati haala mum en yetto to suudu sariya gam ka juuta ni noon kaaɗe ni onon kay to laami mo fina tawa ɓen endan potoon paama
Nani mbi rawani le wakati goto le departement mo Birnin ko ni nyaw kolera wangi de hitande hikande hebaka futo wi'a nyawgu alama mo yi ama dun du ko sabin bi ne dun woni Allah e tindi non jo kardibe sarusiji kawjidi cellal nimbe kebi wadde Usman Abdul Mumin kawjidi fil habaruji loktorore Birnin ko ni nani ko wi'a Usman Musa Arzika.
Yawage shekara dangance da matsala ta
doko cewata nyau kolera hitane hikka Allah hisini min nyaugu gan waddani min wayirna min gadi yewtereji pindinul yago to himbe gan der dungul no wodi no kuje kewde to diyam haurata bibbe na walla kando hi attack e giti denne deni diyele de himbe nawtorto no tunni to kan waddata na wallaji fudo nyau doguri e turri kolera nonni gollawol wadi illa ko dungugo nati de ni min jehi de laddeji minen poda hakkiloji himbe dow e gada hilnare he nawtorade diyam tunnudan gam bibbe na walla kan der diyan dan tawa
wanda basu hada tsabta ba idan ta kamata ba
en kotanto en dan der birni gawre dum bi en sukabe ummatore e mawbe no ngada fijoji pirtol bali ko wite tay ko ndo der club indi tirado espoir o du singa warde jon illunder dubuji nay didi e sappo e nay nani ko biyeteno metre Kouresh Moussa dum woni o wadana sentir ko totol baliol e ko wite dan nayabo o woni mawdo no kure den nani ko wi bandim Karim Hassim Gourousa.
J'ai une trentaine de pratiquants fi
tukabe worbe e rewbe ekititobe taekwondo no gadan ka en chapande tato e kodiki lasar be garta ekitade mawbe bendu jemma ekititobe benni suka yade mawdo mabbe handen be gadan ka en chapande jeegom e nayo sadorna heppata der gollal gan do endanni bubu ummatore mu hokke sembe wadude fijoji cionyinol balli irtay kondo e konandi titta latol bal kambe buri hokkude sembe tawidu taekwondo de ni neddo ekitake dum fa wawi no wawi tettinde hore mudum kyoto biwammi walde wadude ekkintinoje de anda yande sappo jamma cottotumi sarobe wobbe joba wobbe jobata cukabe bendu hana wakkati fuube garta sani wakkati teful tutti gatte dembe biata be garta
tandi ya le passage de grade et à ce moment ils vont revenir.
En garta yewtere meden pindinol to endam bi en wadde walde no fina tawa no ano gatteedo illo ko boy der region Tillaberi dun du waldeje kambe ngatta dun der wallodirde golleji kewdi Alzuma Imere dun woni do jingano pelle kawjide hakkeji bibbe leedi mo Tillaberi nani koy Moussa Sandomaj
doda satay satenno
wadde wadde sata pelle no demi ummi min tawino wadi be duubi goti nabe burudi rek ko watta dungu yaade duubi joyi worbe kan en kawrata wadude pelle mo denno ni chakantalare amin de enda ko neddo wada fu jamaare kan warta wallirde neddo golle gese bogube gadanta neddo de mayde wadani neddo walde be neddo be enda garta be jodo be jewtide neddo du be kawtide hem der mettal bernegal en de lamru na dewgal no kambe goni nangana be neddo kuule fu ko wade kambe gatta neddo mabbe fuudu wada keddi bawdum wala filla windude talkuru mane wadi ni mane hokki kaja wobbe ta en pigidi wobbe lokol hawti dum en wobbe du demal na durgul kan wadi be
andu
idum wodi hitane ko dum fuddata hawrinde de
zade wat kambore
illa himbe ummodi no pigidannu fa wobbe jande lokol na golle gadi e dilli amma dum fu hadata goddo mabbe de no wodi batu de maradi non nadi fanon illa wazapu e mila kano warde batakiol windete dum lildo dira neddo fu lildowa bawde mo wawi warde du sey wara pelle mawni rare no don de min rare du no don amma handen ni der wakkati mo tawaden o endan do tilberi pelle waldere min rare ko ride de endan fu pelle dimabe hitano dubu ujunere e keme jeenay e chapande jeddi warde hitano dubu ujunere e keme jeenay e chapande jeetati no rimabe gada wakkati o endan fa warde handen gala pelle ko em en de cingi tawrete be duubi chapande jeegom chapande jeddi chapande jeetati fu no godi waldere mabbe de cingi
kulgo ndo ngay wadde
den ne dum fuddi keddi sabbugo non
keddi yonkino de neddo naati gaddo ko hegaaki du na dotanaaki laabi kawjidi fedde mu ende enda no wodi ko jukkire misali mo warta hawrine idum waawi yehude wuro joomu adoyde arem e buri nawtoraade ko boye dundu min adowi payande le de goddo amin na ko o wari o tubani min den ko are de enda cuita mo jabi du fa handen sarum bonka miden chamo joom fa yottu neddo fu wurto filla joom gan ko wona no tefe der majjum kan woni himbe
do wonte kibaruji meden tilikirten to jamirti.